ZWAP.com.
Oh baby, believe me. Oh, ine lagi anja wanu emi no ni songkonda. Lomba kalwa tua ola. Washa se ela ele tonte maula kamba mono no wembo wala. Kuna kapo nyingi sana, hila hii yetu imefanana. Mina wetu naendana, kama watoto mapacha. Na umeongea vingi sana, na vina tamana. Oh baby, Mikufisha pete, pete, pete. Nipe kidole, mikufisha pete, pete, pete. Nakupa kidole, univisha pete, pete, pete.
Oh baby, huyu you will never see a guy so romantic. Oh Malisa, me and the good do you heartbreak. Baby, zoo, I've been the shower, using your name as I make it chorus. Giving love is what I've been before here for, so don't worry, call out. Oh, yeah. Try me love. Sito kuja kukuche, say I kama gita. Nikupepe sila muto na siyo vita. Oh, baby, kumina piga for my love. Oh, them komitaiza, every other girl fine, but you are fine. Yeah, do me banana, get it on, curry, come get the banana. I love is unlucky, it's unlucky.
Let that kid dole, me kufisha pete, pete, pete. Me peki dole, me kufisha pete, pete, pete. Nakupa kid dole, univisha pete, pete, pete.
Pete, 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 pete.
Alors c'est la folie, sache que je t'aime. C'est la folie, sache que je t'aime. Avec de mon cœur.
Unajua na kupenda, wanipenda, watasema, watasema, watajoga.
Unajua na kupenda,
watasema, watajoga.
Unanipenda bure, bure. Ate kama wananiona wabure. Tubeba netifikisha nekure. Na viruno tuvime ngure. Leta kidole, nikufishe pete, pete, pete. Nipe kidole, nikufisha pete, pete, pete. Nakupa kidole, univisha pete, pete, pete.
You no way, no way.
ZWAP.com.